Nyene yandi mahirwe nubwo bisa naho natinze.
Ni nkuru.
Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh juru we
beba kukureba mu maso n'ikizami. Simbibasha dishinja makosa nkasa. Ubu ndabyumva neza uko wagiye urwanurira umwe utari by my side. Dararandeba ugacya nasize urukundo muri kiri tagararo cyuko vuba n'iki gihagararo. Sinzi ko nkwiyo nsaba, sinzi uko naba shaka kukureba ubwira uko niyumva basi rimwe cyanyuma. Sinabeshya ko nahumeka gusa guhumeka ntagufite n'ibinyura.
Nkeneye andi mahirwe nubwo bisa naho natinze, byose naho mukinze ndaje ngo nkubere mushya. Nkeneye andi mahirwe nubwo bisa naho natinze, byose naho mukinze ndaje ngo nkubere mushya.
Uko mumbabarira every day njye nguteza amarira n'ujya uva by my side urubungabunga all my life. Yeah, yeah. Wankunze urudashira mu bandu bumvugira nka shida nzabarega kumana abakeneye uko twangana.
Sinabeshya ko nahumeka gusa guhumeka ntagufite n'ibinyura. Nene yandi mahirwe nubwo bisa naho natinze, byose naho mukinze ndaje ngo nkubere mushya.